Ingrid, mi nama Sela.
Come on, on a dili. Una kibana bana utazani umelipia bili. Baki na yo, wezi unaona dili. Isi ya kwako, minabadisha staili. Oya singeli ya leo, wanangu watuche sivi. Singeli ya leo, wanangu watuche sivile. Singeli ya leo, tunajeza singeli kuganda. Oya ganda, we ganduka. Tena ganda, we ganduka. Waya 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 waya
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 kibalia balia kaning'ang'ania nimemona zubui joni ananitadia eti kanizimikia ameniambia mena yeye forever mpaka mwisho wa dunia
kwanza unantaka nkikubali utaniweza wache kila siku laki ndani kodi ya meza unantaka nkikubali utaniweza au ndo show bochu mambo ya kugeza geza
hafu zingeli ya leo wanangu atuchezi
atuchezi
zingeli ya leo atuchezi mapiano
mapiano
zingeli ya leo tunacheza zingeli kuganda oh ya ganda we gando.
Twende kushoto mara tatu, kulia mara tatu. Kushoto mara tatu, kulia mara tatu.
Bongo lilo mutanes kwa kazani ama kusudi. Bada dakika mbili we malo meme umerudi. Apo kati watu oyo.
GS Music.
In Goma ka supplier, mi number supplier.com.
Monster like a monster, and this is the good master.